Wakati tunafika mwisho na kuchoka kama wanadamu, Baba Mungu ninaomba ukatukumbuke.
Clip Studio.
Baba,
Baba,
Baba we.
Mama yangu kabla ya kwenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayetegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, mimi naomba unikumbuke. Mama kabla hajaenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayemtegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, mimi naomba unikumbuke.
Baba yangu,
Baba,
Baba,
Baba we,
Mungu wangu,
Baba,
Jehovah,
wewe ni Mungu.
Baba yangu,
kilio changu na machozi yangu,
Baba yangu,
Baba, naomba unikumbuke. Wakati wa majaribu mimi ninajiuliza, Mungu wangu uko wapi? Maana ulisema hautoniacha kama mtoto yatima. Wakati wa majaribu, Baba, mimi najiuliza maswali mengi, Mungu wangu uko wapi? Na agano lako, Baba, ulisema hautoniacha kama mtoto yatima.
Baba,
Baba,
Baba ya,
Baba we,
Mungu wangu,
Baba,
hey,
wewe ni Mungu mkuu.
Nisaidie Baba,
kilio changu na machozi yangu,
Baba yangu mimi,
Baba, naomba unikumbuke.
Niliowategemea wengi
wamechoka sana,
niliowategemea mimi wamenisahau.
Machozi yangu na kilio changu, Baba, mimi naomba unikumbuke.
Niliowategemea wengine wamenikimbia, wamechoka Bwana na kunisaidia.
Mimi sina Mungu mwingine, ni wewe ninayetegemea.
Mimi naomba unikumbuke.
Baba yangu,
Baba, adui amesimama, Jehova, kuwinda moyo wangu.
Nimefika mwisho, Bwana, mimi siwezi. Ndiyo naomba unikumbuke.
Sina nguvu, Bwana, ya kujitetea.
Bwana nisaidie.
Sina nguvu, Yesu, ya kujiulizia.
Nimefika mwisho, nimeinua mikono, Baba, na